azalite mobali yeba oh oh la la bambote moni la rose na petit flanco yeba yebi sabango mabela sina lembo nano na mona mabela mwete yo kangeli nga motema na yo moni la rose. Zonga 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 monila
zonga 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 monila zonga 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 monila
shipe akole lango ahe mani bayo ahe
akole lango ahe
juju di nango Plaisez pour la bleu ciel. Do, aïe.
Yo, monte ma maman.
Do, j'y fais pour la
yo, ma banzo maman.
Et ma belle, yo, na maïna, miso, yo, kozong, elanga.